Unapiga namba kaso
binadamu kazi alisema kibla sa nature. Unataka wakuweke chini kisa wana pesa. Unapenda life yako siwe fresh iwe mbovu. Mkoni ya unakeshi kichwani una stress mobu. The one apenda wishi hivyo mze. Wane dunia mbaya paka wishi kifo mze. Asa kwa nini unaniombea mi matatizo mze. Unacha kumwomba Mungu wende paradizo mze. Kwa nini kwizi tumekuwa tupende nagi. Wala kufa soma boya kiso mekwenda na maji. Na mini mama mshikaji kwele mbea tanishikilia dikecho. So mshikaji mbea mkizingwana na kushikia debeto. Asa kwa nini ya utuli na maisha yako nangaika. Unafatiria maisha watu kama wea una maisha. Na mandisha usomeki sikwelewe ni aje. Misi na gufu bombana tuna maisha ni
aje. Unapigana baka so yeah. Mudi na kata una data uko hapi unajihisi uko down. Watu atakuchora yeah. Umbe life ni ups and down. Unapigana baka so mudi na kata una data uko hapi unajihisi uko down. Watu atakuchora umbe life ni ups and down.
Badala ngoja rini yeso tarudu na ngoja nifa. Misi kupendi babu wato kilete mambo ya kiki. Acha kusnichi maniga ujui ata jinsi gapi. Mtoto akishua the box ona nunulio na beam dash. Nyota nikishaini watabaki machu juu. Izo tano za kinafiki ata usinipe baki nazo tu. Sonu unachofanya unanchora picha na futa. Muda mbao unaposeza kondisi mina tafuta. Ongea na watu pesa chimbi kaburi. Nazika tabu na kufanya bwone mjini pazuri. Dunia kubwa jachie acha kunibania. Una minding kilewa na ujewaja. Hata kunipa mia amini kwa Mungu ni moja. Amini ule jamali kuacha na shida. Akatambaa so mtu ni nyoka. Asante Mungu kunionesha mbali. Napofumba macho njia kuzuia mwanga ni kusali. So kufunga mlango.
Unapigana mpaka so yeah. Mudi na kata una data uko hapi unajihisi uko down. Watu atakuchora yeah. Kumbe life ni ups and down. Unapigana mpaka so Mudi na kata una data uko hapi unajihisi uko down. Watu atakuchora kumbe life ni ups and down. Yeah.
Mila kunoma
and got to the city. Zilla.
Mile Billy Dom City.
Sala sala nigga. I win the house baby.
Mudi na kata una data uko hapi unajihisi uko down. Watu atakuchora kumbe life ni ups and down.
Kila deni what's up.
Mudi na kata una data uko hapi unajihisi uko down. Watu atakuchora kumbe life ni ups and down. Unapigana mpaka so Mudi na kata una data uko hapi unajihisi uko down. Watu atakuchora kumbe life ni ups and down.
Destination Sound.